track.
Naumwa, nina maradhi, nipelekeni hospitalini. Mwenzenu naumwa, moyo umekufa ganzi, nimechoka kunywa kwinini. Naisi ukicha, nusu taira uchizi, naona kinyama zongo. Niyamaka, rambi kaipiga mbizi, ikanipasua ubongo, ubongo. Angenambia basi, tungeachana kizungu, ngempa nafasi, kuliko kutupanga mafungu. Nisinge kasi, japo ni ngumu machungu, chanya na hasi, anapangaka Mungu. Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka, yanachiti haogopi dhambi, anaruka ruka, moyo kaupiga bambi. Umeshateuka, popote anaweka kambi, kutwa nachepuka, yani wanokujaga kwa tafadhali na kupenda, wakimaliza shida zao anakwenda. Etio nilipotoka nilitenda, kumbe ni waongo, waongo. Mwambie, kuna walo matajiri wa shalizi. Usimfiche mwambie, mapenzi yana utabiri si miujiza. Fanya mwambie, mimi si wa kwanza kumizwa. Yali watesa vikongwe, tulisoma vitabuni. Nami amenipa mazongi, najikaza kisabuni. Sawa mimi ni mnyonge, damu yangu ya kunguni. Fungu la tatu kiboni, mwenzangu la kela kumi. Angenambia basi, tungeachana kizungu, ngempa nafasi, kuliko kutupanga mafungu. Nisinge kasi, japo ni ngumu machungu, chanya na hasi, yote anapanga Mungu. Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka, yanachiti haogopi dhambi, anaruka ruka, moyo kaupiga bambi. Umeshateuka, popote anaweka kambi, kutwa nachepuka, yani wanokujaga kwa tafadhali na kupenda, wakimaliza shida zao anakwenda. Etio nilipotoka nilitenda, kumbe ni waongo. Mwacha fanya nachotaka, sishtuki hata, sina hofu, sina mashaka, bure anatapatapa.